Yeah. Let's go. Nitanunua gari utakaoendesha ni roses na matext kwako nitasend. Hope and pray to Allah that I love will last till the end. Napenda your sexy smile, your eyes, your thighs. Penda jinsi unavyoluka, I'm telling no lies. Nikikuita baby niite mpenzi, nikisema nakupenda sema unanipenda too.
Penzi lako kwangu bakubwa, menishika kimamba, wendo wangu mahabuba. Bila we nitanguka.
Pamoja mimi na we tunasonga mbele, baraka twazipokea tele. Kila tunachofanya ni lazima tusembeze. Sitaji mwingine sikukuwa we, achana nao hane we tusepe. Tule bata yani mpaka wafyate, full kipupo yani mpaka wadate.
Penzi lako kwangu bakubwa, menishika kinamba, wendo wangu mahabuba. Bila we nitanguka mi.
Mimi na we, mimi na we.
Baby, Halle B. Prezo, sisi na nyee.